Boy John Zambia, he's Somalianja. And you're blessed, all the way from Mombasanga. You see here in the palace. Talk to me.
Yeah.
Records.
Hey, you're blessed, is my name. I don't wanna die, I'm gonna want to live.
Yamunonga na mwenzuma bumi kulunga lunga kama umbi wagoma wata mwanje ugame kama umbi wagoma wata mwanje ugame
ikashintu mwa shishupeshi isu mwawe mudongwana kama ibala lila bala seka
kama umbi wagoma wata mwanje ugame umbi mwura shupa wagowe mwaya na mwanje ugame kama umbi wagoma mwaya na mwanje ugame.
Never zone alive, yeah, no balance. Shumu shitu wana ye, damba shila zosha. Shumu shitu wana ye, yeah, shila zosha. Ipeze kamutu, alina mumu seye. Bati kwa faba nangwe, wala, yeah. Ima kwa faba nangwe, zilo, yeah. Taluba tonza tulaga lagumi, yeah. Uyo wa mtu na jifo na chivo tu, yeah.
Ya mundunga na mwenzuma bumi kulunga lunga kama umbi wagoma wata mwanje ugame kama umbi wagoma wata mwanje ugame
ikashintu mwa shishupeshi isu mwawe mulo mwana kama ibala lila bala seka
kama umbi wagoma wata mwanje ugame umbi mula shupa wagowe mwaya na mwanje ugame. Kamuhumbi wewe mwaya na mwanje ugame.
Why?
Shalmudunga na
Lega ngushi mwinonga mupono swa mutupo na vumuigono.
DJ yowa inandala ya yesi hello DJ Alpha wana kubatele wibandega nwa gatu hello hello DJ Cox ati inyama ya walungu hello iye nipunga wende sandi pigunga wundu hello don't want see you brother fire I got you I see you the managers when the fuck is on you yowa hello me few siga yoyu ila sipi Mr. Syndicat Yela gapili gapili Kala mwana gaboshi wange Honest I get you Hello finiko finiko Alo la veni muyanga nazo Ya wata